Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza. Ndingene rap speeder cringe liphele tu ichamba. Andilibalanga ezinye inika ziyandingabaza. Andikwazi ukulinda sana umculo wami ungqayiqaza. Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza. Ndingene irap speeder cringe liphele tu ichamba. Andilibalanga ezinye inika ziyandingabaza. Andikwazi ukulinda sana umculo wami ungqayidlala. Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza.
Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza. Abaninzi ku Facebook mani ndiyabamayiza. Ndilakhethi suke mthatha mtshana wena gava. Usose uvali isicapa boy mani kuyabanda. Usondele kubhuti akubaliseli ndaba. Anzange udlala mani apa ndifuna urhuli hlahla. Nditsha ndizokwazi mani nam ukwakha ikhaya. Andithanga nqayinika noba iyandingabaza. Qha ndikwazi ulinda umculo wamanqayiqaza. Qha ndikwazi ulinda umculo wamanqayidlahla. Ndizothatha zonke isijure kasi ndiyodrama.
Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza. Ndingene irap speeder cringe liphele tu ichamba. Andilibalanga ezinye inika ziyandingabaza. Andikwazi ukulinda sana umculo wami ungqayiqaza. Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza. Ndingene irap speeder cringe liphele tu ichamba. Andilibalanga ezinye inika ziyandingabaza. Andikwazi ukulinda sana umculo wami ungqayidlala. Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza. Style siyabachaza bazoqala bayandikwaza. Metamiya pasi funa ihlahla ndifuna iqhaza. Zibhizi ziyandingabaza ngapha mbizi ndiyabhala. Anow ndiyalawuza ndifuna isithina mtshana cava. Anaso isikhathi mani mnasohlala netakalani. Babuzile ndingubane ndiyikhingi njekayiwani. From ezweni to ekapa ndizifune lantshi isikhwane. 24/7 in rap studio ndingalali. Flag nje phezulu kweyam igenge nakanjani. Dead gang yabachaza ngoku jonga shaya ingwaza. Dead gang yabachaza jonga ngoba shaya ingwaza. Uvuma isitayile sami siyabachaza. Ndingene irap speeder cringe liphele tu ichamba. Andilibalanga ezinye inika ziyandingabaza. Andikwazi ukulinda sana umculo wami ungqayiqaza. Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza. Ndingene irap speeder cringe liphele tu ichamba. Andilibalanga ezinye inika ziyandingabaza. Andikwazi ukulinda sana umculo wami ungqayidlala. Abafuna uvuma isitayile sami siyabachaza.